lit. ShankySupplier.com.
Busy Melody. Busy no gay.
Lazy.
You are on a kamawa too. We know ourselves in a kutu. We are shetani watu kutu. We are a pale masaifu. Ukiwaona kama watu wewe usahusi na kutu wewe mashetani watu kutu wewe wale pale masaifu
nashanga wananichukia bila sababu wananinunia ni aibu nashanga wananichukia bila sababu wananinunia ni aibu aibu tona una muda dunia mina niandama walimwengu nao wananiandama binadama nao wananiandama mola wangu nituwe msegwa lawama mama una muda dunia mina niandama binadamu nao wananiandama Mungu Baba nituwe msegwa lawama mama kuniongelea mimi staki kunifuatilia mimi staki na unilishi na unifishi staki kama vipi fanya yako kama vipi kwenda zako kuniongelea mimi staki kunifuatilia mimi staki kama vipi fanya yako kama vipi kwenda zako kama vipi fanya yako kama vipi kwenda zako I don't waste my life. Sitaki unifuatilie maisha yangu. I don't waste my life. Sitaki unifuatilie maisha yangu. I don't waste my life. Sitaki unifuatilie maisha yangu. I don't waste my life. Sitaki unifuatilie maisha yangu. Sitaki unifuatilie maisha yangu. Sitaki unifuatilie maisha yangu. Sitaki unifuatilie maisha yangu.
Niwaona kama watu. Weloza usina kutu we mashetani watu kutu we wale pale masaifu ukiwaona kama watu weloza usina kutu we mashetani watu kutu we wale pale masaifu
kuniongelea mimi staki kunifuatilia mimi staki na unilishi na unifishi staki una muda dunia mina niandama walimwengu nao wananiandama binadama nao wananiandama mola wangu nituwe msegwa lawama mama una muda dunia mina niandama binadamu nao wananiandama Mungu Baba nituwe msegwa lawama mama hey mama Blissy Melody Blissy Nongea hey. Wabishel mela saba gangsta gangsta Nakubali sana West Side Timba Kola Wasio maguma sheria Wagwani Mjomba Fupi Nakubali sana mjomba Shila Feti Watoto wa kusali si Tanzania Nakubali sana watoto wa Majokeli Oho Watoto Mbagala Ilala Paka Mwana Nyamala Montana Macheni Shina Sita Nikiwa na
Lazo
Chunky supplier, a supplier.